Hamma Beɗi, a jeyaɗo e suudu laamu birnin Gawre. A bindowo du dewte tariki, a windi dewtere wodune mana sanne dow laamu Tubal ɗo leydi Niger. Jeɗɗi lewru Février hitaande duuɓi 2022, Abdou Beɗi, Allah yaafo mo, laamiɗo birnin Gawre, laati haala min fodde no fina tawa laamorde DN dan haaliri. Laabi ɗi e joɗɗina ngam hawjaade laamorde DN dan fadde laamiɗo keso on suɓeede.
Nde laamiɗo on maayi, so waɗi balɗe 44 woduɓe laawol e laamu ngu fuu ɓe kawran noon ɓe cuɓo gooto nder maɓɓe, kañum jotto nokku laamiɗo on endan faa ñande laamiɗo keso on endan watta.
Moy haana suɓeede watte hawjo laamorde nden?
Ɓe ndaara ni noon keccuɗoɓe laatiɗo cahiiɗo noon endan nanenteɗo so haali, tawe du on ɗon wala anniya kanka tewtugol laamu e laawol ngol ɗon ko ɓe kalfina ɗum.
Noy ɗum sigi lortu cuɓaaki laamiɗo keso on?
Actuellement
gouverneur kañum won ko wurtinta talkuru holla laamu on wala ɗon. Jonka wodduɗo laawol jiɗɗo fuu no waawi waɗde talki muɗum ministére mo red leydi, toon talki ɗi yaarte, toon ɗi ƴeewte, ɗi tabintine caggal mum, sey ɓe mburtina ɓe kolla moye en woni ko tabintina no waawi filaade laamu ngun e laawol ngol ɗon. Ne heɓɓe laawol tewtugol ngol ɓe kawra kamɓe e laamu leydi ndin ɓe taƴa ñalaande nde haani laamiɗo keso on watte.
Les élections vont avoir lieu.
Haala min noy cuɓaaki kin endan waɗirte?
Jowruɓe tawaɓe e ndengu ngun kan en goni ko suɓoto laamiɗo keso on. So ɓe cuɓake ɓe timmini ministére nder reedu leydi, kañum woni ko yaato tabintina keɗɗo laamu on endan.